Yeah. Let me show you how to do this, man. New generation to the next level.
You to faulty your rapper na MC. To perform his own thing and let's see.
Mitindo huru simpangie jinsi ya kutembea mikunguru afu vita vya panzi vinaendelea inang'aa lulu kiasi ambacho anapotea piga simu ikulu uambie tana is on air miss hip hop sijaja chokoza na vucheza rap moto huu hakuna wa kupoza sio tu mavazi sura na shika powder midomo wazo kitizama kazi kwenye browsers utanikuta na earphone bandana kichwani na begi ngongoni wanauliza na kwenda wapi na jibu chuoni ile kiro safi my life goes on
mitindo huru sipangiwi jinsi ya kutembea wapige nduru taji nalitetea hapa MC pale DJ ndo kinachoendelea tumeweka vimekaa vimeundwa vya elea.
Planza kufungua hip hop college Ray mtani waje kujua hip hop knowledge nishagamua kuwa na hip hop page a dig deep wana hunita hip hop gauge shout out to Fetty na Salama Jabil real as MC ni mimi na kubanda we kill tuzo nizotiania ni za BET RIP tupangwe na BIG kama unapenda hip hop easy kwa rafiki nilisikitishwa taarifa za nikimbishi kwa chamziki chakula kiti bila snare na kiki the way I'm perfect wow who need a genius chick
mitindo huru sipangiwi jinsi ya kutembea wapige nduru taji nalitetea hapa MC pale DJ ndo kinachoendelea tumeweka vimekaa vimeundwa vya elea.
Club na tamani wapige hip hop tu na kukikucha nende kef minywe
hip hop supu
nyumbani kwangu Tanesco wafungwe hip hop luku na maisha yangu yandikwe katika hip hop book ha. Sina chuki na napenda tarabu nachoamini haja bugi na na kila sababu ishakopa na Zuchu kwenye ngoma yangu afudundo kavu na kuta ndo favorite nyandu mchezo na chezo ndani ya nguzo tano asante Mungu kwa kunitumia kama mfano sikujiandaa ili kushindwa pambano nimetoa ubingwa Miss Hip Hop shindano
ijo tofauti ya rapper na MC nikamepata ya Fendi na AC tupo fine so complain and let's see join me na tunaanza
mitindo mitindo huru sipangiwi jinsi ya kutembea wapige nduru taji nalitetea hapa MC pale DJ ndo kinachoendelea tumeweka vimekaa vimeundwa vya elea.
They call me Miss Hip Hop
she king
Miss Hip Hop
ah, yeah.
They call me Miss Hip Hop
tena na tena na tena
Miss Hip Hop
I told ya she king tana tana get it records one more time baby
get it records
yes sir
yes sir.
Hip hop to the